Master P, respect man.
Baby wanje ni wimfite kumutima. Shuri yao never disappoint my woman. Fashi time go mwire ko mukunda. Ngao nawe shonso wa nuriruku vjumva. Life ni jie tukwa rimo chari chogushaka. Higa cash tuga tegurira na azaza. Nonu udu kuzu bodu sote mogana. Kangu gizu kuri shuri nubi kuru mjarja. I'm that same nigga baby how you feeling me. Undi kumusha huzi kumfateru ni indi. Gangsta iri motion undi esperi mumubiri. Mukobwa niba turi kumwe vjinu jiruti. Je la fille rwande zo kundi chijakuzi zangiru wanje mwereke na batakuzi baden buji kumubiri guchi wife ali na beauty reba pretty face kuri drip ni vicheri baby zofa kuba turi kumwe muri byose nagukura urumuri nyumva baby baby ibyo mubwira n'ukuri nyumva mwami kazi bisirenge n'ukuri I'm the same nigga baby how you feeling me undi kumusha uzi kumfatiye runini the gangsta iri emotion undi esprit mu mubiri mukobwa niba turi kumwe byinyo giruti Fresh ari bon, she so special and utira boss. And I'm so blessed kundi on ari on. Chao jane home babe, you wanted my mom. Fit ukuntu nkunda sinzi uburyo nabivugamo. Uko byumva nibwo buryo nanjye mbyumvamo. Iyi ni destiny tugumu kubira so nice. Yewe nawe for life. Please cause I waited for a long time. Bashe kubona ibyiza ndi kubona. I'm the same nigga, baby, how you feeling me? Mukobwa niba turi kumwe byinu jiruti.
Respect, man.